flavor, flavor, sweet, sweet flavor. Hita ku beba, beba. Najo napenda u baby flavor, flavor, sweet, sweet flavor. Hita ku beba, beba. Najo napenda, penda, penda. Baby utapenda na huwezi kulenga. No, no back to sender. Nisha kupea permission. No rush, wake up position. Usitangazie kesho, sio yako na kuonjesha. So baby can you do like this?
Aje.
Unaeza ni bamba mi.
Aje.
Ushaipata dem like this?
Aje.
Basi unangoja nini? Au single room kulima ni jembe. Baby roho juu, weka whiskey shot. Do bazi drop, tuzitoke reggae na die one drop. Let us zituchoche my guy. Don't be scared, no don't be shy. Umewai kabaya, oh my my. Chocolate sweet and smooth, aye.
So
aye.
Baby can you do like this?
Aje. Unaeza ni bamba mi.
Aje.
Ushaipata dem like this?
Aje.
Basi unangoja ni. Ushaipata dem like this?
Aje.
Basi unangoja nini?
So baby can you do like this?
Aje. Unaeza ni bamba mi.
Aje.
Ushaipata dem like this?
Aje.
Basi unangoja nini?